It's a spark, yeah. Alongside the producer, Mr. Francis. Hey, yeah. We gonna rock this generation.
We don't need a chela romo kodine budaka. Talungi tichungu tieta niketa kataka. Tapenye nyingine tiwachorani na mataka. Ipini weya lipa pangatogo iko ditanka. Ndelo mie yetu wakitho kiri bongi waya.
Ikerika dhuginyati paramilo monike mata.
Toma wapenya na mataka tangwe kodi ansa. Ameno kukatho makuwa yorani kiri baliwa. Kerika dho kodi jamuze mani kipata. Kere jamuze ino idobedo kiri fada. Kakori pere ido beri kiri kimada. Topata pere lieli papata paka kuta.
Toki bonga ni nyako para. Toki bonga ni nyako para. Toki bonga ni nyako para. Nyako para, nyako para. Rudi nyumba ni mazi wangu. Rudi nyumba ni mazi wangu. Rudi nyumba ni mazi wangu. Mazi wangu, mazi wangu.
One by one makes a bando, doki pecho para wabende, wabende ibando. You are the only lighting candle, among all candles. Come back, my God, stop being scramble. Stuck kitungine, minataka upendo. Niko serious, stuck mchezo. Ere, doki pecho para na kido kuripa wendo. Kidoku pecho para na kipino kute weekend. Akwaini doki pecho para makiketo japendo. Kakelo kanyeke, meno nyabedo kanya nyeko. Ido ina nyako mora wabina nemi bendo. So come back, my God, kala walo wepeko.
Toki bonga ni nyako para. Toki bonga ni nyako para. Toki bonga ni nyako para. Nyako para, nyako para. Rudi nyumba ni mazi wangu. Rudi nyumba ni mazi wangu. Rudi nyumba ni mazi wangu. Mazi wangu, mazi wangu.
Nelo nikipini yeri nike waromba juenda. Tuwaromo kuro tuwate mukiri agenda. Tatelo kiki lasu bedo kiri my secondar. Tikuwa gira mother tanye orini soda.
Kadoki mere tamako rikiri boda.
Samedo kiire iwachura ni kuenda. So come back to me, I promise to guard you as a defender. Come back to me, I promise to give that love you need to remember.
Toki bonga ni nyako para. Toki bonga ni nyako para. Toki bonga ni nyako para. Nyako para. Nyako para. Rudi nyumba ni mazi wangu. Rudi nyumba ni mazi wangu. Rudi nyumba ni mazi wangu. Mazi wangu. Mazi wangu. Toki bonga ni nyako para. Toki bonga ni nyako para. Toki bonga ni nyako para. Nyako para, nyako para. Rudi nyumba ni mazi wangu. Rudi nyumba ni mazi wangu. Rudi nyumba ni mazi wangu. Mazi wangu, mazi wangu. Toki bonga ni nyako para. Toki bonga ni nyako para. Toki bonga ni nyako para. Nyako para, nyako para. Rudi nyumba ni mazi wangu. Rudi nyumba ni mazi wangu. Rudi nyumba ni mazi wangu. Mazi wangu, mazi wangu.